kakati olunaku olwaleero Uganda yegase ku nsi yonna okuza olunaku lw'abantu abaliko obulemu wakati kubanga abantu bano bayisibwamu tugambe maaso
abantu bano babayisaamu amaaso ekitali kirungi
era abantu bano abaliko obulemu beemulugunya olwaba abantu abakozesa abantu abaliko obulemu oba tubayita abaami
abaami abakozesa abakyala
abaliko obulemu nimubasuulirira oba n'omuzaalamu n'omusuulira omwana omwana n'abanga eyeezaalamu
imagine n'osuulira omuntu oyo omwana olaba ono omulamu ataliko obulemu yalaajana
kati ate omuntu aliko obulemu ddala nga lwaki okola ebintu ebyo mukama katonda abalaba basajja mmwe mukama katonda abalaba naye bino bizuuliddwa mu alipoota efulumiziddwa ekitongole kya Association of Persons with Disabilities Living with HIV AIDS ekya ADIFA Uganda alipoota eno egendereddwamu okulaga engeri abantu abaliko obulemu gye basobodde okufuna eddembe lyabwe naddala mu by'okuzaala ng'abantu abalala ate n'okusoomoozebwa kwe basanga mu bitundu gye bawangaalira ne ku malwaliro gye bazaalira okunenyereza kuno kwakolebwa ekitongole kino omwaka oguwedde mu disitulikiti okuli Masaka, Lwengo, Rakai, Bukomansimbi ne Kalungu era akulira entambuza y'emirimu mu kitongole kino kya ADIFA Uganda yenna Muyomba Nisi yagamba nti bingi ebikyasoomooza abaliko obulemu naddala mu by'okwegatta okwawukanako n'abantu abalala era bangi babazaalamu buzaazi ne balekaawo
Kati ekyasinzeeyo obunene ku gender based violence ebadde about rape and abaami begaana abaana be bazadde nga baliko obulemu wamu n'abo be bazaddemu nga baliko obulemu tusanze nnyo nti abawala bannaffe abaliko obulemu abawala babadde bazaala naye nga bazaala abaana abatalina bataata naye ng'ate tekisoboka kubanga ekikola ekyokwegatta kigendamu abantu babiri naye tutwesanga nga abavubuka abasinga babadde badduka responsibility zaabwe nga tebakkiriza
mu kwogerako ne bannamawulire ategeezezza nti wakati mu kusomesa abantu abaliko obulemu ate ne babawangaala nabo babasomesa eddembe lyabwe ly'okwegatta nga kwotadde n'okuzaala naye emisango mingi gye baloopye ku poliisi egy'abo ababamalako eddembe lyabwe ery'obwebange ebirala ebizuuliddwa mu kunoonyereza kuno abaliko obulemu bangi bwe bagenda mu malwaliro abasawo bakyabayisaamu amaaso abamu bakyababuuza ekibafunisa embuto nga nabo kennyini tebakola ki
tebeesobola
amalwaliro mangi tegalina bataputa bategeera bubonero bw'abantu bano abaliko obulemu naddala ku bantu abatawulira ate n'abatoogera n'ebisoomooza ebirala bingi abaliko obulemu be twogeddeko nabo omuli bannamagoye n'ab'ebika ebirala basimya ADIFA Uganda olw'okulwaniriranga eddembe lyabwe
wansi mu bantu baffe abaliko obulemu amagamawulire tetugayina ate era gwe gaba gatukkako galeme kubeera nga bantu bano bakambwe ennyo gye gatutuukeko ng'abantu abalala era n'embeera eyo singa ebaddewo ng'omuntu afunye katuyite okulabikirwa n'agendako mu ddwaliro n'atesitinga n'asangibwa ng'ali mu mbeera eno eyakawuka ng'agiyina era eyo services zibeere nga at least zenkanankana n'ez'omuntu omulala ataliiko obulemu
okitegedde nti omuntu aliko obulemu yeetaaga ekintu ebintu byonna omuntu ataliko obulemu byakola ki byetaaga kyokka ate ng'ovudde ku ekyo nti ate bo banyina n'ebirala byebeetaagawo ebisingakaawo eya twetaaga okubakwatirako okunoonyereza kuno kulaze nti ku bantu abaliko obulemu mu 157 be baabuuza mu kunoonyereza okwakolebwa abaakola ebitundu 35 ku buli 10 baakizudde nti balina akawuka akaleeta mukenenya ate ng'abasinga baakasiiga nabo tebamanyi iya abakola ebitundu 2 ku 10 basangibwa n'akafuba ate abakola ebitundu 57 ku buli 10 bagamba nti tebalina kawuka ate ebitundu 6 ku buli 10 ebyabwe byo tebitegeerekeka bulungi nga wabimanyi Musisi Richard ye senkulu wa kitongole cha Adi for Uganda ategeezezza nti kye kiseera ministry y'ebyobulamu abakulembeze n'abantu ababulijjo okusitukiramu eddoboozi lyabwe libune buli wamu bamanye ensi emanye nti n'abantu abaliko obulemu nabo balina eddembe lyabwe
basangu kusomozebwa kunene naddala we bituuka mu kufuna amawulire agakwata ku nsonga z'okwegatta n'okuzaala n'okufuna obujjanjabi olw'okuba nti amawulire agaliwo tegali mu mbeera eyo basobozesa okuba nti bafuna amawulire ago ekyokulabirako tewaliiwoko bipande biri mu bubonero nakusobozesa bannaffe bakiggala olaba nti basobola okusoma amawulire ago tewaliiwo mawulire gamala naddala agakwata ku bantu abaliko obulimu nga balina akawuka wabalwaddeko TB ne bw'ogenda mu ministry n'obabuuza kizibu okugamba nti tulina abantu abaliko obulimu bwe bati nga balina akawuka ka mukenenya wabula kye bakugamba abantu bonna we bajja tubakolako kyenkanyi bo bafa kwoyo abaze mu ddwaliro oba bamanyi alina obwetaavu abaasigaddeyo tebafa ku nkwebuuza lwaki oyo omuntu takola ki tajja naddala ku bantu abaliko obulimu.